entertainment.
Yeah, no malang. Yeah, no malang.
Wasang kila no malang.
Palit is smart.
Yazi bengithi uyadlala umntana umuntu uyiphule ngesihluku. Bese ngithi wena sithandwa sami engizombiza ngephakade. Kanti uyadlala uzongidampa ngicela ubuye noma kusasa. Noma bese ngahamba udali wami but I think usazobuya. Hamba ujubalale ethemba lami sizonetha lezo mvula. Noma bese ngahamba udali wami but I think usazobuya. Hamba ujubalale ethemba lami sizonetha lezo mvula. Inhliziyo ikopoza igazi ubuhlungu apheli zonke insuku. 35 step wounds yazi yaphulwa ngehluku. Phela ngisho isibindi uvalo uma ngicabanga lezo nsuku. Thiwa senokwami nawe yazi sekuphele for good. Angazi nje ngicabanga ukuthi ngiyophenduka isiphukuphuku. Everything that I've done for you bengikuthanda kakhulu. Wena usungibonga kanje usungiphendula i-hate enkulu. Akusekho nesikhala somunye wena oshika inxeba. Ake wazi uphila ngaphandle kwami. Angithi wathi mina ubambo lwakho wathi uyangithanda. Dala ngangikuncenga but wena wangalalela uthi namanga. Mangikutshela ngisekuthanda okwangempela. Wangifaka inkungu emehlweni angisayiboni nale ndlela. Nje you lied to me. Sesihlala umacashelana ngizinikeza ithemba lingekho ngithi usazobuya lana. Angisafuni ngisho ukuphila mina ngikhathela amagames. Wena wathi uzongithanda wathi awusoze uhlukane nami. Wathi angikunikeza uthando wathi awusoze udlale ngalo. Bheka manje uyangihlupha-ke yithi one le ndaba. Noma usufuna kujabule nje bonako nondaba. Ngithi ngizama ukukhohlwa ngawe fuck I'm stuck on you. Maybe the bond was too strong I can't stop thinking about you. Ngalezo nsuku sithanda nobhizi ungitshela uyangithanda. Nami ngingapholise mase ngathi angisekho right ekhanda. Cela ukukudedela uhambe nje kufezeke inhloso yakho. Inkinga uthando seleqile ingakho ngeke ngikubambe. Yaqhubeka uhambe kumnandi mangikhala mina. Ngasho nenyembezi zami zakho injabulo ebantwini. As long as uhappy nami ngizoba grand. Ngizohila someday. Ngifile ngathi ngiyashona. No ngiyazikhohlisa la manxeba sozaphola. Wazongikila nomalanga. Noma bese ngahamba udali wami but I think usazobuya. Hamba ujubalale ethemba lami sizonetha lezo mvula. Noma bese ngahamba udali wami but I think usazobuya. Hamba ujubalale ethemba lami sizonetha lezo mvula. Sandwa sam, why wenza nje? Maybe sesibuyile leso sidingo. Njengoba usumile impiko usungibukela phansi. Nekhanda lami selispina njengedice. Fuck, I feel like I'm in the dark side. Nama tracks engiwabhalayo mina sengihlale ngibalisa. Mina ngidinga inosizo damn ayikho into engangisiza. Ngikhala ngathi ngane encane njalo makubuya nenhlungu. Phinde niyeke nama tracks. Lokhu ningiduduza ngeke ngisizakale mina. Into eyongisiza ikona ukufa ngithi akasangithandi. Niyeke nokumncenga konke sengiyakufosta mina. Yazi angazi kwenzekani. Qondo yami ithangimyeke but inhliziyo iyakuthanda. Vuma inhliziyo yami imdedele futhi uzumxolele. Ngoba nale ndlela ayithathayo uzikhethele. Senivuka uzithathe. Hoko mhlaba akuphelile. My mind says hoko mhlaba akuphelile. But inhliziyo yami yona ihlala ithi sekuphelile. Ngoba ngizaceka nje mina ngibulawa inhliziyo. Yazi angikholwa nokuthi kusase yimi lo. What if ngithi ngiyamkhohlwa kavela abuye. But if a cycle repeats uzophinda ngiheze. What if inhliziyo ephukile soziphole. What if usetho loncono uzomjabulisa. Then why mina ngimthanda ngathi ngiyagula. And why wathi uyangithande bese azovaya. Ey why why
umphoxile. Senwa inhliziyo uyicakazile.
Tengiyifisa mina ukuhlala nawe.
Umphoxile. Senwa inhliziyo.
Inhliziyo yaze yamthanda umuntu oyiphule ngesihluku. Yazi bengithi uyadlala umntana omuntu oyiphule ngesihluku. Bese ngithi wena sithandwa sami engizombiza ngephakade. Kanti uyadlala uzongidampa, ngicela ubuye noma kusasa. Noma esengahamba udali wami, but I think usazobuya. Hamba ujuba lale themba lami, sizokunetha lezo mvula. Noma esengahamba udali wami, but I think usazobuya. Hamba ujuba lale themba lami, sizokunetha lezo mvula. Noma esengahamba udali wami, but I think usazobuya. Hamba ujuba lale themba lami, zizonetha lezo mvula. Angeke wazi ukuphila ngaphandle kwami. Angithi wathi mina ubambo lwakho, wathi uyangithanda.